HDF phezulu, HDF phambili, backward never, forward asambe baba. Hey bafowethu, hey kubi, kubi. Nami ngiyayibona le ncwadi le. Eyi response evela kwaBhakani nekhansela, hey bafowethu. Hey ngithi mangibheka nalo umuntu adebhala la, oh lo Musa Ndlovu, oh, uyadelela. Uyadelela and amona mayese kusho ukuthi wonke ama grievances ethu abawalalelanga ngoba bayastage nokuthi njengoba singarejistile why bathatha iy'khalazo zethu egameni le-memorandum bayisayine beyithathe ngoba kwasekuqaleni kwakufanele bengayivumi i-memorandum bethi nina unregister anikho registered abo njengoba manje uma ukuthi kukhona izinto oziraisayo bethi wena awusiloni ilunga manje awukwazi ukuthi-ke kube khona uvo lwakho oba nalo la kwaBhakani nekhansela noma nje futhi leya e-South Africa. Enye inkinga leyo bafowethu, akukho okunye ukuthi kutholakale ikwerekwere, kushawe ikwerekwere, kushise iloli. Ngiyazi ukuthi vele bafowethu anihambisani nokushisa kwamaloli, kodwa-ke iloli kufanele lishe khona kuzobonakala ukuthi kuyasetshenzwa manje.